Oya we booty. Booty.
Booty, 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 booty.
It's the kids, baby.
Booty hum, 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 booty hum. Sura ya baba sila mgongo. Booty hum, majita ndo napakia mkongo. Booty hum, welo mefinyongo kwa udongo. Booty hum, papa ngafu ya mbombo. Booty hum,
booty, 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 booty.
Booty hum,
booty, 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 booty.
Booty hum,
booty, 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 booty. Buri 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 buri
buti hama.
Taza vipuri ntaza na nyumba
hama.
Nakinua mgongo nimpe mafao
hama.
Nakiyama kwao nimpe makao
hama.
Najua likiza mando wa niyao.
Buti hama, 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 buti hama.
Buri 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 buri
buti hama.
Buri 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 buri.
Dambi kitu gani moto ni moja. Marage ya soya moto ni moja. Wanangu kitani ndoto ni moja. Warembo na mengi siwe na moja. Mapenzi na wengi ongeza moja. I'm a rasta man chuma mboga. Achana na uwa kula maboga. Mwache Paula leteni mama. Sishiki simu ya baby kwa baby mama.
Mama
kwake na amia kwangu na hama.
Hama
natawala kichina kimoja chama.
Chama
swala si swala, swala ni nyama.
Nyama
simba mkubwa kuliko chama.
Hayo maji ya chumvi joni kazana.
Naibuka mdipo zani nimezama. Humu kwenye matope siwezi kwama.
Uti hama, uti hama, uti hama, uti hama, uti hama. Booty hum, booty, boot, 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 booty hum.
Booty, 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 booty.
Booty hum,
booty, 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 booty.
Booty hum,
booty, 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 booty.
Booty,
booty, booty, booty, booty.
Booty hum.
Kujeni watatu chaf moja. They call me man dem tough moja. Masau hesabu nije kimoja. Ya watoto aikeshi mzee mimi na hoja. Niteni malaika aliye cute.
Malaika.
Nyuma ni poshi ni mwite queen.
Queen.
Maua ni rozi kanda ya ziwa. Nicole Jobeli nazidiwa.
Na nyama ni nyingi Tanzania imebarikiwa. Uliza mapopo pesa chafi na fakamiwa. Kushoto kulia ni upande gani utakaliwa. Unauliza Dorime leo hapo mpaka utapaliwa. Kupari na we mama leo kuparamiwa.
Ndogo kubwa XXL. Loki Loki please don't tell.
Booty hum, booty hum, booty hum, booty hum, booty hum, booty hum.